DJ Yeza,
Mr. LG.
Nimefanya survey, jiji lako liko salama. Umenitoa hofu mashaka. Moyo upo Bombei, mwili upo Dar es Salaam. Hisia zimevuka mpaka. Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Mka, tafadhali, siyachi kwenye isa.
Tazame wale hawali wakashiba, wanakesha kuroga tuachane. Kwetu mambo nare nare, raha sio kawaida. Wenye pressure na pumuzi wabane. Mapenzi uji wa moto moto moto,
nikoroge
nikoroge,
shaitanye kama mtoto mtoto mdogo.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Raha zimefatizana, utamu sukari tele. Mwili nitoki papa sana, zina nisimama nywele.
Tafadhali mpenzi, peke yangu siwezi.
Kuna kitu minataka ni kwambie, lakini naogopa utaniona kana wiwi. Oh, siti nikunongoneze wape mbuna sisike. Mara naogopa utaniona kana wiwi. Asa sijui ndo inga, sijui ndo fala, au sijui mazoea, ila napata tabuki wa mbalima. Mana na shingo kulata kulala, mnyonge na nyongonye, mwazo napata tabuki wa mbalima. Hani kwako michizi poyoyo,
DJ Yeza.
Usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Chizi poyoyo, usende mbali nami, wendo tulizo la moyo.
Ona kama si wewe,
nani
wakunilioanza,
nani
unipembeleza,
nani
wakunipepea milali.
Na kama si wewe,
nani
wakunilioanza,
nani
unipembeleza,
nani
wakunipepea milali.
Kuna venye utimamu, unanitoka na kocha karamu. Hii naitwa adie kitalamu, ukitajwa kimoyo mipaha. Why, why utamu, mshwiti shwiti babogam. Yani yam, ndo mapenzi au fala. Why,
kwanza yote tisa kumi, moyo mila mbicha kambi, nani
mapenzi sabuni la nitakatisha mami.
Wanasubiri nivunjike penzi hili, hatutishwi na tumbili, kuachana pende mwenyezi. Ni kwako michezi pwewe, usende mbali nami,
nikizo la moyo.
Moyo wangu yanavyokimbia, baby, ingia ndani ya moyo wangu, basi tulia.
DJ Yeza,
kama penzi safari, okay, basi twende mbali, pembezoni mwa bahari, uko tukaishi dali. Kama penzi safari, baby, basi twende mbali, pembezoni mwa bahari, uko tukaishi dali. Zako nachotaka we wangu milele, wangu milele, we wangu milele, wangu milele.
Wajibu baby,
I love you,
yeah. Kila siku za kalenda, wajibu baby,
I love you,
yeah. Mina wewe dam dam, wendo hawa, mindo adam. Baby ufiche hutam, ajunde usiwagawie. Mapenzi safari, baby basi twende mbali, pembezoni mwa bahari, huko tukaishi dali. Chotaka uwe wangu milele, milele, uwe wangu milele, milele, haya ya, uwe wangu milele, milele, uwe wangu milele, milele.
Marky Records.
Nafasi nikupende, mini kugande usiende, juu angani tupande, familia tuijenge. Haya mapenzi yako ni dawa, napona ukinipea, kwako na nyenyekea, nimezima siendi kwengine.
je t'aime.
DJ Yeza.
DJ Yeza. Je le dirai chaque instant. Mais j'ai les lèvres soudées. Mais quand vos canons, j'ai les mots qui restent prisonniers de mon cœur brûlant, ma malifate. Tu m'apportes la chaleur et la sérénité que j'ai toujours cherché. Désolé si je te fais douter. Mon ama, come my love, oh, ne doute pas. Na koyana, oh, ne doute pas. Na koya kubela, oh, ne doute pas. Na kubela, oh, ne doute pas.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Mon cœur est rempli de sentiments forts, maman. Je voudrais te montrer mon amour chaque jour. Mes gestes ne semblent pas suffire. Ah, je suis désolé si je te fais douter.
Si tu te demandes si je te montre
oh, moi, mais crois-moi que je suis fou de toi, maman. Montez mes bonheurs, maman. En silence, je t'aime. En secret, je peux t'aider. Je partirai pâter mon essentiel. Wanna make my love. Oh, ne doute pas. Na kobela. Oh, ne doute pas. Na koya kobela. Oh, bébé, ne doute pas. Na kobela. Oh, ne doute pas. C'est pas comme une danse, pas comme un rêve. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.
C'est bon,
c'est bon.
Amen, amina. Ashukuru kwa lanchi baba Nadina. Amen, amina.
DJ Yeza.
Ashukuru kwa yote Mungu, amina. Uliponitoa ni tabu sana. Umenipa furaha ya kuishi. Nilipitia ghadhabu. Ilikuwa ni adhabu baba. Nilikuwa naisho kunaishi. Ona hakuna muda mimi nilijikatia tama. Na kuna muda nilisema hii ni kitu gani yo. Na tena para na hema. Sina cha kulalamika. Mungu nanifaa. Amen, amina. Nashukuru kwa lanchi baba na dina. Nasema amen, amina. Nashukuru kwa yote Mungu, amina.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Manzeni God, kusikimba kapa lini mefika. Na mwona kila kitu ninashika. Menipata cha gold, ndio mana wengi jana maficha. Na bariki madoba zinaskika. Uno jina kubwa niko booked and busy. Juice kwa wingi vile nina make it look easy. Kwa na favor from above only took ni tizia. Tishikoka kona show zadi Brooklyn squeezy. Ni guap kan mesonga my cup run it over shukran. Kwa Jehovah na ngam yendo sotwa wagwan. Na manoma never press to ski. Nuki cheki niki flex niko blessed to ski.
Na tena para na hema. Sina cha kulalamika. Mungu nanifaa. Amen, amina. Nashukuru kwa lanchi baba na dina.
Nakupa sifa zote baby. Unanichanganya changanya ewe baby. Kwenye sita kwa sita wefuni baby. Una ni koroga koroga siji mwezi hey. Mbala mwezi kwa kiza na ni mulika mweza kumina nganga penzi lami ujiza nalopata kwa kona bakitu kushanga mbala mwezi kwa kiza na ni mulika mweza kumina nganga penzi lami ujiza nalopata kwa kona bakitu kushanga
penzi wangu nakupenda wewe
Yeni tokas, yeni likindinga
tunaongozana, akipinda na mina pinda. Simona tutaka mama, I want to spoil you today.
DJ Yeza,
tell me wherever you wanna go. Upote pali tunatima. Hey, baby ni boy.
Haya, umeuliza sana basi ndo huyu, cheki vile baby wangu fire.
Fire, fire.
Alafu mjue si hatuna haya. Me I go fight for your love, no one above. Baby me I no go tire.
Tire, tire.
Nafikishwa kilele kila napoona natamani, nafikishwa kilele, nafikishwa kilele. Baby you're the one always feeding my soul, naitaka milele.
Nasema wa watangoja sana tukosane, haitowai baby situpendane tufaane. Nasema wa watangoja sana tukosane, haitowai baby situpendane tufaane.
Alex DJ Yeza.
Baby wazi wandarani, mapenzi letu naweka shina. Tupendane for real, paka wenye wifu waweke shima. Tamu vanilla, domina. Nafikishwa kilele, kila napoyona natamani. Nafikishwa kilele, nafikishwa kilele. Baby you're the one always feeding my soul, naitaka milele.
Nasema wa watangoja sana tukosane, haitowai baby situpendane tufaane. Nasema wa watangoja sana tukosane, haitowai baby situpendane.
I just wanna dive between your legs until the morning. Make you grab the sheets and roll your eyes until the morning.
I just thought it's getting real. When she told me close the door, hold her back against the wall and tell her baby this is war.
DJ
we don't need no bed, we threw it right up on the floor. Leave you wide open, this is airplane mode. I done had a rush down, but it take time. Eat it like the last time, like you be mine. If I let you do the top job, baby, just fine. You don't gotta check on me, I'm doing just fine.
I just wanna dive between your legs until the morning. Make you grab the sheets and roll your eyes until you're moaning. So baby, let me quit, let go. I wanna give you something special. Kani angala momento. Make me never wanna let go, let you go.
Always like the shit in me. Whipped cream, honey, put it all over her city. Make her wishes come true, like some sort of genie. And I never hit it, so she show me that she feel it. I got that type of moves that can make you mururuga. Type of moves that can make you want the luga. Baby, I just wanna lick you there, lick you there. Baby, you the one for me.
I just wanna dive between your legs until the morning. Make you grab the sheets and roll your eyes until your morning. Let go. I wanna give you something special. Kani angala momento. Make me never wanna let go, let you go. Oh,
tuogope. Waite watu tutangaze kwamba niko na wewe. Dunia nzima naijue kwamba niko na wewe. Kulalala.
DJ Yeza, DJ Yeza, Mr. Infinity.
Umeniziba mdomo, baby, umenipa somo. Nimejifunza kujali ndo mapenzi na sio kufanya ngono. Nimefika kikomo, moyo wangu umefanya mgomo. Simtaki mwingine, aje kutatua mshono. Asante, unanwekaga kwenye moodi. Hata nkikosa monie, unanipaga very goodi. Nikichoka mie, unalala kifudifudi. Mama ntilie, bakuwa yote shishifudi. Kuna watu washabadiri jenda, sababu likosa kuwapenda. Miaka rudi, miaka nenda. Sitokuja kusema basi nenda mupenzi. Waite watu tutangaze kwamba niko na wewe. Dunia zima naijue kwamba niko na wewe.
Ulalala. 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 Ulalala.
Baby wahuni, wahuni wapo kama ote. Mimi
michezo yangu mi, yangu mi sitaki yoke. Minifundi wa mapenzi, akuliko navyojua. Takupatia mapenzi, hatutashindwa kupumua. Na navyojua kuenzi, majirani watajua. Takupatia mapenzi, hatutashindwa kupumua wewe.
Na tena, nimependwa tena. Na tena, nimependa tena.
Na upone wewe, waambie kwamba daktari wangu ni wewe, unanipa tiba. Mimi mwenzenu mapenzi, niliavulia gangu ondomani. Nikipata mpenzi, na mkandaga kama hakuna. Mimi ni fundi wa mapenzi, akuliko navyojua. Takupatia mapenzi, hadi utashindwa kupumua. Na navyojua kuenzi, majirani watajua. Takupatia mapenzi, hadi utashindwa kupumua wewe.
Na tena, nimependa tena. Na tena, nimependa tena.
Samu, chukupe kauli za haba. Za pwani mimi mzaramu. Nimeumbiwa mahaba. Kujidi chidi haramu. Kwenye mali mahamuma. Ila mapenzi imamu. Kama unanipenda, ninunulia zeze. Nikilala kitandani, zeze lani bembeleza. Kama unanipenda, simama tuteze. Wendo wangu wa hobani, pendo lime nilegeza. Jana nililala nikakuota nikakuamuza. Kwa yako mapenzi mpenzi utaniumiza. Jana nililala nikakuota nikakuamuza. Kwa yako mapenzi mpenzi utaniumiza.
I love you.
Kando yako kuliko ni enjoy mimi mbali ndae. Bora taukonde mwili nikiwa kando yako kuliko ni nawili mimi mbali ndae. Raja kira nisepia rogia. Mseme usiseme nimezamia. La la
African lover, umeniponza moyo wangu na bichomi. I'm in love, hadi nakuona nikivumba macho. African lover, umeniponza
DJ
moyo
Yeza
wangu na bichomi. You are so fine, baby. I like the way you shine every day. You are so fine, baby. I like the way you shine every day. Hata wakisema na sahau. Weni poze moyo tuangalau. Kama wewe boti mimi dau. Milele tuwe wote mashela. Hata wakisema na sahau. Weni poze moyo tuangalau. Kama wewe boti mimi dau. Milele tuwe wote mashela. Baby ho, oh, I'm falling love. Baby ho, oh, I'm drunk in love. Baby ho, oh, I'm falling love.
Baby,
oh, I'm drunk in love. Baby, oh, I'm falling in love. Baby, oh, I'm falling in love.
Yeza, Mr. Infinity.
Tukikosa nyama twala tembele, si lazima ugali upo mchele. Wangu mwanani twasonga mbele, ni wewe na mimi hadi milele. Na nikikosa niambie, mara sipendi unone. Staki ujute, penzi letu libumbe. Hata wakisema nasahau, weni poze moyo tuangalau. Kama wewe boti mimi dao, milele tuwe wote mashallah. Hata wakisema nasahau, weni poze moyo tuangalau. Kama wewe boti mimi dao, milele tuwe wote mashallah. Baby, ho, oh, I'm falling in love. Baby, ho, oh, I'm drunk in love. Baby, ho, oh, I'm falling in love.
Na kupenda, na kupenda. baby,
DJ Yeza.
DJ Yeza, Mr. Infinity.
Hata mapenzi unipayo baby hayatoshi dunia. Yananilevya mazoya yako, pozi picha na mwendo wako. Nikikukosa kisukari pressure ndo vitanivamia. Ee Mola wangu tulinde, kirudi sina nifute jasho. Na fosi fosi tuvimbe, kangae ngae karangi kako. Ukiniacha wewe na basi, sitopea mwingine nafasi. Nimekuzoea wewe tu basi, ni ukweli niko siriasi. Ukiniacha wewe ndo basi, sitopea mwingine nafasi. Nimekuzoea wewe tu basi, ni ukweli niko siriasi.
My baby,
nakupenda,
nakupenda. My baby, nakupenda, nakupenda. Oh my baby, nakupenda.
Whatever them say now it don't matter.
DJ Yeza
tryna blow us things. See them eyes them green cause they envy we. Give them a show, tuna mukongo. Wacho kuse, kulia kushoto. Jue ni queen, unachafua sinu. Kidansu unawachanganya. Let's take it slow, turinga kitoko. Tusiogope choma photo. Oh no, oh no. Hadi washikwe na
photo.
Maziwa, ndio niweze kutulia. Jumambo yetu, kuna wengi wanafuatilia. But don't let it get to your head, moto yao tutazima. Baby, you make a man scatter. Utanifanya nikulambe mapaja. Pole pole juu nikipanda. Hadi kukuwe na mvua rasha rasha.
Because of you. Wananyonyanga wivu.
Bomboko
Kimamba.
Yo yo.
DJ Yeza.
DJ Yeza. DJ Yeza.
Ujana upoje.
Ujana upoje.
Ujana upoje.
Ujana upoje.
Ivi ujana upoje.
Ujana upoje.
Ujana upoje.
Ujana upoje.
Kuna muda naweka malengo, nikizipata ni miliki mjengo. Niwekeze niwe na kitengo, bosi nikifanya chepengo. Ila pisizo, pisizo, nikiziona moyo unaduna tena.
Pisizo, pisizo, nikiziona moyo unaduna tena.
mezo, po mezo. Nikiziona moyo unadunda tena. Jamani moshi uo, moshi uo. Nikiuona moyo unadunda tena.
Moshi uo, moshi uo. Nikiuona moyo unadunda tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo. Nikiwaza moyo unadunda tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo. Nikiwaza moyo unadunda tena.
Hivi ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Hivi ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje? Kitoto cha 2000 uko nyuma kilivyo na wili. We uogopi, uogopi. Anataka twende mara mbili, pepo peku bila kanda mbili. We uogopi, uogopi. How can I keep my money? Wezangu wako batani. Ujana kitu gani? Mbona kila kitu natamani? Pisizo, pisizo. Nikiziona moyo unadunda tena.
Pisizo, pisizo. Nikiziona moyo unadunda tena.
Pombezo, pombezo. Nikiziona moyo unadunda tena.
Pombezo, pombezo. Nikiziona moyo unadunda tena.
Yamani moshu, oh, moshu, oh. Nikiuona moyo unadunda tena.
Moshiwo, moshiwo. Nikiuona moyo unadunda tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo. Nikiwaza moyo unadunda tena.
Mikeka iyo, mikeka iyo. Nikiwaza moyo unadunda tena.
Hivi ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Hivi ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Ujana upoje?
Vijana kuvana we waiyo.
Waiyo. Nobi, nobi.
Vijana kuvana we waiyo.
Waiyo. Nobi, nobi.
Ayunu mwana kuna we waiyo.
Waiyo. Nobi, nobi.
Ayunu mwana kuna we waiyo.
Waiyo. Nobi, nobi.
Jamani moshi uo, moshi.
DJ Yeza.
Eh, mkini pokonya uyu. Si wafichi nafanya fujo. Kipindi watu wananiona mzigo. Ndo kipindi ye alini tunuko mzigo. So mkimchukua uyu. Si wafichi naluka judo. Mwingine kama huyu hakuna. Ukibisha nenda uka google. Wakumzidi baby wangu simuni. Mtu anaona mbaka siku za uzoni. Zambi anatoki mwangalia majoni. Ena kifa kifo cha mende anenda peponi. Oh na na. Kama utani nimempata he. Yuko ndani. Na tangaza.
Tangazo.
Tangazo. Tangazo. Tangazo. Tangazo.
DJ Yeza.
Bile Chicago.
Mr. Infinity.
Mkini pokonya uyu. Si wafichi nafanya fujo. Kipindi watu wananiona mzigo. Ndo kipindi ye alini tunuko mzigo. So mkimchukua uyu. Si wafichi naluka judo. Mwingine kama huyu hakuna. Ukibisha nenda uka google. Wakumzidi baby wangu simuni. Mtu anaona mbaka siku za uzoni. Zambi anatoki mwangalia majoni. Ena kifa kifo cha mende anenda peponi. Oh na na. Kama utani nimempata he. Yuko ndani. Na tangaza.
Tangazo, tangazo. Nimempata wakwangu. Wakuishi na ye. Nitazeka na ye.
Tangazo,
tangazo, tangazo. Nimempata wakwangu. Wakuishi na ye. Nitazeka na ye.
Tangazo.
Oh mama mama. Oh na 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 na. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Kwa kebetri lo nimezima. Nimependa nimezama mazima. Ulefu gani misijui kina. Kila nikipima. Mwezenu na enjoy, I'm the winner.
napata breakfast hadi dinner. Michezo flani ya kiutu zima mweze nuja ulisina. Yes I don't need somebody. Mina ye tumetoka mbali. Mkitubwa tu wa masayari. Mina ye. Yes we don't need nobody. Mina ye tunadalika kidali. Kifo cha mendeki chali chali. Mina ye. Kama utani nimempata ye. Yuko ndani. Natangaza.
Tangazo, tangazo. Nimempata wa kwangu. Wakuishi na ye. Nitazika na ye.
Tangazo,
tangazo, tangazo. Nimempata wa kwangu. Wakuishi na ye. Nitazika na ye.
DJ Yeza.
Mwache ku
Shoti za titi siofi, nisha mtuliza kwa penzi. Bora mjue niwe free, mana kumchiti siwezi. Mi ndio kiboko yake, na mkonja roho yake. Ye ndio kiboko yangu, fundi wa raha zangu.
Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti.
Nimechoka kumficha, nimechoka kujificha. Nimechoka kumficha na mafilter. Sema mami, wataka nini? Itisha hane ulambe ya shale. Eje nikikutoa, hautanitoea. Eje nikikutoa, sita kupoteza. Pendo barabara na kenyaga pore pore. Moyoni weni pesa na endeshe taratibu. Kuda zabibu, maselo pate ya ibu. Je, nita posti, wow. Na posti, je, oi, elite posti. Jeni kikutoa, hautanitorea. Jeni kikutoa, sita kupoteza.
Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti. Nimechoka kuficha, leo na mposti.
Life is sweeter, oh so sweeter. Life is sweeter, with you it's sweeter. Life is sweeter, with you it's sweeter. Life is so sweeter, with you it's so sweeter. I've been wrong about a lot of things, but never wrong about you. I may be angry at a lot of things, never angry at you. I can be your hero, your shield and defender. Because I love you, and I know na nipenda. My baby, girl, I protect you like Rambo. When the enemy a come, I go kill like commando.
itashindikana. Bora sasa nifanye mazoezi niende sawa na vijana, nijepushe kupatwa na uchizi waja wakaninyang'anya. Mbele sioni na masikio nimeziba, nyamjui anachonipa kinanifaa. Unitoa pangoni kwa sauti yake ya kupendeza, vya kulala vilaliki mpaka tunamaliza. Kama naumwa malaria, mama yangu ni kali. Kama dawa dozi gani, mama yangu dozi gani? Kwani wendo wa pekee, mambo mengine usongeze. Mwenyewe si unaona, joto limepanda tigre. Misioni onie, misioni ye, kipofu kabisa. Tapa pasa, na tapa tapa.
Makopa wako nimetulia, naziona ndani ya chopa. Kwa kweli, kwa kweli, wako natumia sioni ya sara. Sio utapeli, utapeli, ukanichuna ngozi kaparara. Ulivobeba moyo na shinda kuhema. Wangu dakitani, magonjo misimama. Umenijani, noma nigani. Achazi shike ma, mambo ni undani, mbona unjani. Fanya zishuke ma, mtoto lala, 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 lala kwa kifua. Usipo lala, 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 nisimba medula. Mtoto lala, 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 lala kwa kifua. Usipo lala, 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 nisimba medula.
Umeniweza weza, nitakwimbia nyimbo mpya. Tukicheza cheza, umenifanya kiumbe kipya. Aijaber, nikikuona ndani na dera. Maijaber, umeiva mbaka wewe unakera. Girl you know moyo ni hapa, unaishi bila takodi. And you know moyo hapa, nimekupa bila tawori. Na nikikupa utapenda, utapenda. Ukinilalia utapenda, utapenda.
Mtoto lala, 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 lala kwa kifua. Usipo lala, 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 nisimba medula. Mtoto lala, 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 lala kwa kifua. Usipo lala, 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 nisimba medula.
Milele mimi na we, milele tusiachane. Mpaka tukifika uzee, milele tupendane.
Umenijali, noma nigani. Acha zishike ma, mambo ni undani, mbona hujali. Fanya zishuke ma, mtoto lala, 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 lala kwa kifua. Usipo lala, 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 nisimba medula. Mtoto lala, 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 lala kwa kifua. Usipo lala, 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 nisimba medula.
DJ Yeza.
DJ Yeza.
DJ Yeza.